This music.
DK 47. Aya mavuto ya mene wana wamapita moto mayaona. Siku zifunira ai ni makoro wa maringa sometimes. Timakamba wantu na wana wangela.
We want them to know I and know those we have.
Koma tatuishiwa, what tomorrow has for them. Tatuishiwa,
what the future has for them.
Ala, we don't know, you don't know. Masiku yonze mukamba bantu mufuna bonze vikare vanu nuti wanzani awe Kwalia wabi, kwalia wabi na wanindo
bantu
Yeni wawezi wadia nalivishi na parififu Oh, awe tulalanda shua shua zona tima kamba remember Haiwe inga mawa wali wakami miyako Panu you don't